Binadamu kila mara wanaimba, wanasema kuja kesho. Hata salamu wanashinda wakisema, simzeye mpaka kesho. Meta J principle tunasema, kesho ni noma, ni vizuri kata mapema. Wachanja na kesho.
Ankam kama besti kwa ghetto, hana mavazi, sahau hata makazi. Nikamlea mimi kama mzazi, eti nipe hadi kesho. Kesho ikawa kutwa, kutwa mtondogo na bado hata go. Kila kitu siku hizi imekuwa manze kesho. Mama wa mboga akisamahani, hiyo deni yako ni nitalipa kesho. Maisha joni ngumo, brada acha tension. Kwanza pigwa mesho, kienda saka job, eti wewe rudi kesho. Bonge la biashara, hakuna mshahara bala. Nasi bado tumejara.
Binadamu kila mara wanaimba, wanasema kuja kesho. Hata salamu wanashinda wakisema, simzeye mpaka kesho. Meta J principle tunasema, kesho ni noma, ni vizuri kata mapema. Wachanya na kesho.
Hata viongozi stori zao tu ni kesho. Maendeleo wanadai eti tungoje kesho. Sisi vijana ndio kizazi tu cha kesho, lakini bado hatuoni sisi kesho. Leo niko busy, jaribu piga kesho. Muda wa yoyoma, mabuda wa koroma. Maisha pia ni noma, tungoje kesho. Si, hatuwezi, wanakufa njaa, sababu ya kesho. Wengine nyumba zao zinasombwa, kisa na maana, walingoja kesho. Ni kesho, kesho, tunapenda si tu, ya kesho.
Binadamu kila mara wanaimba, wanasema kuja kesho. Hata salamu wanashinda wakisema, simzeye mpaka kesho. Meta J principle tunasema, kesho ni noma, ni vizuri kata mapema. Wachanya na kesho.
Every time, kesho kesho, hit me. Yaona ni mchezo, itakuwa lifetime. Is a high time to wash a lighter. Tawagiza ya ubongo, the game is over. Wake a stopper. Fellas, wajifanya Casanova.
Alikuwa jana, kesho, hata milele. Usiamini sana kesho we, mabudu yeye. Yeye ni wetu, wake hata wewe. Weka tumaini kwake, wana Mungu. Usiwe na machungu kwa matenda wanadamu. Matunda yake Mungu siyote ni matamu.
Binadamu kila mara wanaimba, wanasema kuja kesho. Hata salamu wanashinda wakisema, simzeye mpaka kesho. Meta J principle tunasema, kesho ni noma, ni vizuri kata mapema. Wachanya na kesho.
Truthful life, Meta J, truthful life. Principle mimi,